no, 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 ah, chinga, Kalunde, taka tuka tweni mwanda we, ah, mwanda we, sekunde, mana muda no me songa we, ah, songa, isema wane, yapo menyo na mshamba we, ah, mshamba we, muda sekunde, Mungu baba ndo amepanga we, ah, panga we, na huruma we, tena lini chiti na vise, ah, vikongwe ulikuwa bize, ah, mama we, na moyo we, Nilivo kufuma we, ilini bidi tuko pole kulize, nyogo bago kupiga siku mize, ah, mama we, kupole we, wala siku nyingi ya gagusta, kukubeza eti mini kukunyanyasa, nilikutunza wala siku atasa, mana nupa yangu litoa, masikini moyo wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa, mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani sto, sema, la 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 la, sto sema, ata yale antani, sto sema, sto sema, ata siri za kitandani, sto sema, no no no, sto sema, ata yale mabaya, sto sema, no no no, no. Sto sema, sto sema na sisemi tena, Aturu la 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 no ha 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 Acha tunkuite wa ndoto mama we Umenyacha na msoto ujue Mida ya kula na kumbukaka Vile nilivo kulisha ukanilisha Na michezo chumbani mideko mama we Ile michezo kitoto ujue Bado mino inasumbuaka Kichwa ni mwangu haitoka kikabisa hey, Swezi kungangania kimwana Akati moyo wako nitaji tena Acha mini jinyime Ninywe nizime, wenda kesho sto kumbuka tema Mapema siku zania kimwana Kama basoko utanmeza utantema Acha nizingatie, shima nikupatie Nenda salama sto kusumbua tena Wata siku nyingi ya gagusta Kukubeza yeti mini kukunyanyasa Nilikutunza wala siku watasa Mana nupa yangu litoa Masikini moyo wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto sema La 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 Sto sema Ata yale antani Sto sema Sto sema Ata siri za kitandani Sto sema No 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 Sto sema Ata yale mabaya Sto sema No 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 Sto sema Sto sema na sisemi tena Aturu la 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 No ha 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 Una uruma we Teno ni chiti na vise Ah, kwa mbibu wa vise Ah, mama we